shake it, shake it, move your body. Yo, 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 yo. You want to dance and find somebody. Yo, 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 yo. Badi kama ndua pandai. Jezo kama unaliza sambua vangai. Yani kama unapigia kasia like die. Ruka jibwa mizuka kamua. Baranga chiniki zanga. Kanga bila mtandio. Bila mtandio. Kimulika cheke cha chukio. Cheke cha chukio. Can you dance? Can you dance? Oh yeah, yeah.